ye byange namara kupa mukungane buli alina katanda kambe kanoke katazidde yodali wafi nagazine toyo bamufuwa nkanja mundege ngende ngachali munagasa abakumikirize nnyo abamu batwala kesi ensonga eyo kyekimu ku bintu ki nzize Masaka mu mirembe n'obumalirivu balabyeko nnyali ntoma libeera mubi kubyendonga ensimbi n'emukunganya bwemba nazikwata bubi kwe kumu kukinsinga ewe mbeera nga nnina kenkunganyiza mundeke ntwalako mukama kampadi basimye nnyo okunkuma kuma ebbanga lino emyaka omwenda ttuwe mujje mukama seewu nyakadde ennyumba awo ssanyu lya bulamu wanuli esiko mbyeko alimba abeera mubi kubyendongo n'ebulaaya n'entuuka kakati okujesebako nkyate gye nginoonyamu kana akatono kenfunyemu ke kange gitannyuka nkutadde wali balire ngenzi nze waffe nkwate enkumbi eno ndidde obugenyi nakubanya obe wiiki kakati muntike gendera ddala omu nga bwe najja bambi mbalire kangende ngenze baba mbatte mu bitiibwa n'enduulu sibe musana somulimu kwe mbatte nga mpakasa mu nju ate weebayuyuusi nkubye endongo naye amakungula zirindabira eyo nzizeeyo gye nzaalwa njogera amazima ensimbi zandikuŋŋaanyi kuba muzireeta nnyo naye nnabulwa gyenfisa buli lukumi lwa siringi lwe nkwata kubako bibiri ebyange olunana lukwata liri guno omulimu mpawo atakunyuunyuuze mpadde bambi bannyiniko mpawo yasomaasomako bwe bakimanya nti okusoma kwatulema mpe emitwe mibanguleko bonna ne bakuŋŋaana netuyimba enfuufu okutuuka lwettunka basoma ne beeyoolerako ezimu ne bettukira obufiseewo bwe tujja ne tukuŋŋaanya mu enguzo obwo bwe ntwala kyate gyesuugidde nedda nedda ngenzi malirekangene wate enkumbi
Mbalire kwa mgini 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 Mbalire kwa mgini.
ngene kubantu benkulira nti bano be banyambye n'ababanjezesa abanyambye ndittira mutwalo olumbi kasita enkumbi yino tutebya alekisa omukungu wandiiki weebalontawanyeko singa ndi namunziina sebunya twakkazaako lya kigambo oli muganda wa luyima gw'omu okubayambye ennyo kisegerwa muzeeyi wange okutte n'onyweza olwo lwe lulasi lwe nninamu katenderwa kufa walera n'oyo nsalwako babe wandekera ng'ofudde bali babi mu banjezeza mulimu omuntu ono mwennamu basongerako lino ddagala ebigambo n'ennyimba ze ndi mugumu nnyo nnyo singa ndi na muntaana luyugumuoyo ndiba ne muntaana ne ngugumu kanzijukira ebibi bye yankolako mbalire mbalire kwe ndiba nkutendereza wafuukira ddala olukoba lw'ensi byendera enywere bizibu byansi bambi twandigenze wamu kwensi ndi giyinza ntya nga nkulese gye nkulese kale ŋŋenze mbalire ŋŋenze kwate enkumbi Siwa sabi na yeguno mulimo gwokubako bunke kenenaganga wekibuga